Nicole Kidman ni mchezaji wa filamu.
Nicole Kidman is an actress.
Anataka kuwa mpigaji ngumi.
She wants to be a wrestler.
Ni furaha kujaribu mitindo mipya.
It is fun to try new looks.
Leo, ana nguo ya sherehe.
Today, she has a costume.
Mavazi ni mwangaza na yenye rangi nyingi.
The costume is bright and colorful.
Yeye anaweka hiyo.
She puts it on.
Yeye angalia kwenye kioo.
She looks in the mirror.
Wow. Anampenda.
Wow, she loves it.
Anajisikia kuwa na nguvu na yenye nguvu.
She feels strong and powerful.
Timu iko tayari kupiga filamu.
The team is ready to film.
Nicole yuko na furaha kuanza.
Nicole is excited to start.
Hii ni siku kubwa.
This is a great day.
Kulikuwa na upungufu wa mchele katika maduka.
There was a shortage of rice in the stores.
Watu walikuwa na wasiwasi kuhusu bei za mchele.
People were worried about the prices of rice.
Siku moja, serikali ilitangaza akiba za mchele wa dharura.
One day, the government announced emergency rice supplies.
Hii iliwafanya watu wajisikie furaha na kupumzika.
This made people feel happy and relieved.
Maduka yalipokea mchele haraka.
The stores received the rice quickly.
Hii ilisaidia kupunguza bei za mchele.
This helped to lower the prices of rice.
Hivi karibuni, mchele ulikuwa upatikanaji kila mahali.
Soon, rice was available everywhere.
Watu wangeweza kununua mchele bila matatizo.
People could buy rice without problems.
Kila walikuwa na shukrani kwa ugavi wa mchele.
Everyone was thankful for the rice supply.
Bei za mchele zilikuwa chini tena.
The prices of rice were low again.
Familia inaweza kupata na kununua mchele tena.
Families could afford to buy rice once more.
Jamii ilikuwa na furaha na usambazaji wa mpunga.
The community was happy with the rice supplies.
Utoaji wa mchele umesaidia watu wengi.
Rice supply helped the people a lot.
Valencia ilicheza mechi dhidi ya Sevilla Jumamosi iliyopita.
Valencia played a match against Sevilla last Saturday.
Uwanja ulikuwa umejaa mashabiki waliosisimka.
The stadium was full of excited fans.
Mwamuzi alilalia filimbi kuanza mchezo.
The referee blew the whistle to start the game.
Valencia alichukua udhibiti wa mechi haraka.
Valencia took control of the match quickly.
Walipata goli lao la kwanza katika dakika ya 15.
They scored their first goal in the 15th minute.
Sevilla alijaribu kusawazisha lakini alishindwa.
Sevilla tried to equalize but failed.
Valencia ilijitete kwa nguvu wakati wa kipindi cha pili.
Valencia defended strongly during the second half.
Homa ya mwisho ililipuka na Valencia ilishinda tena.
The final whistle blew and Valencia won again.
Mashabiki wote walishangilia kwa sauti kwa timu yao.
All the fans cheered loudly for their team.
Valencia ilisherehekea ushindi wao kwa furaha.
Valencia celebrated their victory with joy.
Uwanja wa michezo ulikuwa umejaa mashabiki waliokuwa wakiwasubiri kwa hamu mchezo uanze.
The stadium was filled with fans eagerly waiting for the match to begin.
Timu zote zilikuwa na safu zenye nguvu, zikiahidi mchezo mkali.
Both teams had strong lineups, promising an intense game.
Wakati filimbi ilipopuka, hali ilikuwa ya umeme na furaha.
As the whistle blew, the atmosphere became electric with excitement.
Pwani wa Ivorian ilianza kwa nguvu, ikisonga mbele kwa mashambulizi makali.
Ivory Coast started strong, pushing forward with aggressive attacks.
Senegal alijibu haraka, akionyesha uwezo wao wa kistrategia.
Senegal countered swiftly, showing their tactical prowess.
Nusu ya kwanza ilikuwa imejaa matukio ya kusisimua na karibu.
The first half was packed with thrilling moments and close calls.
Wakati timu zinaelekea katikati, alama ilikuwa bado imeshikamana kwenye sifuri ondoa sifuri.
As the teams headed into halftime, the score was still tied at 0-0.
Katika nusu ya pili, timu zote mbili ziliongeza juhudi zao za ushindi.
In the second half, both teams increased their efforts for victory.
Mechi ilikuwa ya kusisimua zaidi kadri muda ulivyopita.
The match became even more thrilling as time went on.
Kwa dakika 10 zilizobaki, wasiwasi ulikuwa dhahiri.
With just 10 minutes remaining, the tension was palpable.
Saa ya mwisho ilipiga na timu zote mbili zilionyesha ushirikiano mkubwa.
The final whistle blew, and both teams showed great sportsmanship.
Mwishoni, mechi ilimalizika kwa sare, ikiwaacha kila mtu akiwa na kiburi.
In the end, the match ended in a draw, leaving everyone proud.
Katika zama za kisasa, akili bandia imejifunga kwenye kitambaa halisi cha maisha yetu ya kila siku.
In the modern age, artificial intelligence has woven itself into the very fabric of our daily lives.
Kadri uwepo wake unapanuka, jamii inakumbana na changamoto za kiadili ambazo mara nyingi zinaonekana kuwa hazijashindikana.
As its presence expands, society grapples with ethical dilemmas that often seem insurmountable.
Masuala ya siri, upendeleo, na uwajibikaji yanajitokeza mara kwa mara katika mijadala inayohusiana na teknolojia za AI.
Issues of confidentiality, bias, and accountability arise regularly in discussions surrounding AI technologies.
Kuendelea kwa kasi kwa kujifunza kwa mashine kunazalisha hisia ya msisimko na hofu.
The rapid advancement of machine learning evokes a sense of both excitement and trepidation.
Wabunge wanakabiliwa na changamoto kubwa ya kurekebisha teknolojia hizi bila kuzuia ubunifu.
Policymakers face the daunting challenge of regulating these technologies without stifling innovation.
Mifumo ya kimaadili iliyotekelezwa lazima iwe thabiti na inayoleta mabadiliko kwa hali zinazobadilika.
The ethical frameworks implemented must be both robust and adaptable to evolving circumstances.
Hivyo, mbinu ya lugha nyingi ni muhimu kushughulikia masuala haya yaliyo na nyuso nyingi.
Consequently, an interdisciplinary approach is essential to address these multifaceted issues.
Elimu hivyo ina jukumu la msingi katika kuunda ufahamu wa kimaadili katika matumizi ya teknolojia.
Education, therefore, plays a pivotal role in shaping ethical awareness in technology deployment.
Kuwezesha mazungumzo kati ya wabunifu wa teknolojia, wanasheria na jamii pana ni muhimu kwa utawala bora.
Facilitating a dialogue between technologists, ethicists, and the broader society is crucial to effective governance.
Safari kuelekea AI ya kimaadili ni ngumu, ikihitaji ushirikiano kati ya nidhamu mbalimbali.
The journey towards ethical AI is intricate, requiring collaboration across various disciplines.
Hatimaye, kukuza utamaduni wa ufahamu wa kimaadili kunaweza kufunga pengo kati ya ubinadamu na teknolojia.
Ultimately, fostering a culture of ethical mindfulness can bridge the gap between humanity and technology.
Haruka Fukuhara alikara tukio la umma kwa ustadi usio na mfano.
Haruka Fukuhara graced the public event with an unparalleled elegance.
Iliyojumu katika mavazi ya kupendeza ambayo yaliponya waangalia, aliweka kiwango kipya cha uwezo wa kuchakaa.
Dressed in a stunning gown that dazzled onlookers, she set a new standard for sartorial prowess.
Chaguo lake la rangi alionyesha ufahamu wa hali ya juu wa mitindo ya sasa.
Her choice of colors reflected a sophisticated understanding of current trends.
Alipotembea kwenye zulia jekundu, mng'aro wa kamera uliangazia kila harakati yake ya kupendeza.
As she walked the red carpet, the camera flashes illuminated her every graceful move.
Wakosoaji wa mitindo walimtukuza uwezo wake wa kuchanganya vipengele vya kiasili na mtindo wa kisasa.
Fashion critics praised her ability to blend traditional elements with contemporary flair.
Katika kufanya hivyo, hakuwa tu kuonyesha mtindo wake binafsi bali pia alihamasisha wapenda mitindo wanaotaka.
In doing so, she not only showcased her personal style but also influenced aspiring fashionistas.
Kupitia yake ya kipekee, alichonga nafasi katika ulimwengu unaobadilika wa mtindo.
Through her unique approach, she carved a niche in the ever-evolving world of fashion.
Katika hitimisho, Haruka Fukuhara si tu anayeonyesha uzuri, bali pia anachochea kizazi kipya cha wabunifu.
In conclusion, Haruka Fukuhara not only exemplifies elegance but also inspires a new generation of designers.